Hosanna mayakunda.
Hosanna alleluia.
Hosanna alleluia nemibili.
Hosanna alleluia.
Hosanna alleluia na mashina yapya.
Awo bale ya mwe.
Ale imba hosanna mayakunda.
Imba awo bale.
Ale imba hosanna mayakunda.
Lepi sofya mwe nkula.
Hosanna alleluia nemibili.
Nekanda mfite.
Hosanna alleluia na mashina yapya.
Baya kubutusho wapitile mukasini imwe baya kubutushwa bo baponenwe na bikolona bele bale imbene mbantu basha ifyatapata hosanna alleluya kuli mwana Davidi uwa bapelo butusho wale mwimile nimbo mishi satana na kakwa katumpika wesonelose Chongwe na chisa, insansa na shisa Umutende na wisa, mumiti maya wo Bale imba, balea
Bale imba, osana, baya kumya
Lepiso pia mwentula
Bale imba, osana, baya kumya
Lentanda mumite
buka Osana, aleluya, nemilipia Osana, aleluya, na mashina ya Bale imba osana baya kumyabo
Balea, balea
Bale imba osana baya kumyabo Osana aleluya nemibilipia Osana aleluya na mashina yapya
Umulongo na malimba wale piata nensale pakwimba Imwe na makaye njipatuna wafikisho wupususho Kuntu kristu haba pele kawaka kalipwe polivili Na kumbo vushiku umutima wandi wakavila nganshi Umu umungeli eukawa kwa ya master Ukutungulula ibumba ukuimba ili alumulwa Wemuni na nobe tuende wile katu kapusweko Kubushi kubu ubu kapusa na kona shonte ubu akuimba malumbo
Bale imba osana baya kumya
Abo balea
Bale imba osana baya kumya
Osana aleluya
Osana aleluya nemibili
Osana aleluya
Osana aleluya na mashina yapya
Awo bale ya mwe
Bale imba osana baya kumya
Imwa mo bale
Bale imba osana baya kumya
Lepiso pia mwe nkula
Osana aleluya nemibili
Nekanda mfite
Osana aleluya na mashina yapya
Lepiso pia mwe nkula
Bale imba osana baya kumya
Nekanda mfite
Bale imba osana baya kumya
Awo, awo
Osana aleluya nemibili
Awo, awo
Osana aleluya na mashina yapya
Balea, balea
Bale imba osana baya kumya
Balea, balea
Bale imba osana baya kumya
Awo
Osana aleluya nemibili
Awo
Osana aleluya na mashina yapya